Sony, ai boo, ai boo, ai boo, ai boo, wanna Tony, ai boo, ai boo, ai boo, ai boo, wanna Tony, ai boo, ai boo, ai boo, ai boo, wanna Tony, ai boo, wame fume, watu mood, game gumu, masko, tuna doom, BBM, bongo bati nzuri juu. BBM, bongo bati mbaya bu. Wenatu zoom, wenatu zoom. Atone kani chini kumbe tupa juu. Wenau zoom, wenau zoom. Wenau zoom, mchezo refa yupo cool. Wenala hum, wavute pumzi. Tukifanya yetu tunawabuguzi. Kazi kazi, aturushi ngumi. Gas kwa gas, mongi wreck of kampuni. Wanapi ruzi, wanapi ruzi. Kwenye page zao sindo bad news. Tani wako mbozi, kwa wacho kozi. Chetu tuki down, natu tanulia board. Aibu, 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 wanatone aibu. Aibu, 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 wanatone aibu. Aibu, 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 wanatone aibu.
Mongi Records.
Zamu yetu ipo live, tayari tupo line. Mikataba tu sign, tutusue Q-line. Kwa palota man, tukose tupigwe fine. Tufule tukosa man, tupote kwenye ramaya. Tayari tupo wanjaya. Simamie change line, tuapigia patikani. Sasa tufanyeje, tuaibukie julikani. Wapu napo ishi, tuazukie wezekani. Achana nao, tukaze kamba tuendele kupige bao. Ulinzi tunao, mikuki na ngao. Shindi taswila yetu atuchezi fall. Wakikamatie chini tunadili nao. Mwaka huu wow, hakuna chao. Achia body kama weni timu bao. So gap in Benny when it team push and go. Achia mikono when it tafutaji town. Gap in Benny when it zulu laji ita an. So gap karibu anza kwa sabia mafao. Hudu kasake kama hauna hata pound. Kaku shoto hume meza mbegu ya mazao. Majembe yangu ndona enda sawa nayo. Aibu, 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 wanatone aibu. Aibu, 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 wanatone aibu. Aibu, 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 wanatone aibu. Aibu, 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 wanatone aibu.